Luka Sura cappande ɗiɗi e ɗiɗi aya go'o yaaki joweego'o. Mawɓe meddi dow no nangirta Yeesu. To caral ɓadake ngam humto buroodi ɗum wala ƴufinirɗum bi'eteengo humto sakkinki. Mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e ɗaɓɓita no mbardata Yeesu ngam e ɓe kula yimɓe. Sey ceeɗan natti ɓernde Yahuda bi'eteeɗo Iskariyoti, gooto nder tokkuɓe Yeesu sappo e ɗiɗo. Sey o yahi to mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe taadiiɓe wuro ceniingo. O meddi e maɓɓe dow no o hokkitirta Yeesu nder juuɗe maɓɓe. Ɓe nani belɗum ɗuɗɗum, ɓe ngaɗi alkawal hokkukimo ceede. Kanko bo o jaɓi, o fuɗɗi ɗaɓɓutuki laawol no o hokkitirta Yeesu nder juuɗe maɓɓe. Bandiraaɓe am, nder ayaaje ɗe njanguɗen ɗo en nani no mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e ardiiɓe yimɓe e ɗaɓɓita laawol no nangirta annabi Iisaa alayhi salam ɓe mbara mo. Ammaa ngam kulol to yimɓe ummanooɓe, ɓe ndulli no ɓe ngaɗata. Ammaa en nani ceeɗan maɓɓitaniiɓe laawol. Bo non no nanɗen nder aaya tati yaaki joweego'o wiiki, sey ceeɗan natti ɓernde Yahuda bi'eteeɗo Iskariyoti, gooto nder tokkuɓe Yeesu sappo e ɗiɗo. Sey o yahi to mawɓe ardiiɓe diina e mawɓe taadiiɓe wuro ceniingo. O meddi e maɓɓe dow no o hokkitirta Yeesu nder juuɗe maɓɓe. Ɓe nani belɗum ɗuɗɗum, ɓe ngaɗi alkawal hokkukimo ceede. Kanko bo o jaɓi, o fuɗɗi ɗaɓɓutuki laawol no o hokkitirta Yeesu nder juuɗe maɓɓe. En naniiɗo no ceeɗan nattiri ɓernde Yahuda Iskariyoti, gooto nder almajiri'en annabi Iisaa alayhi salam sappo e ɗiɗo. O yahi to mawɓe ardiiɓe diina e moodiɓɓe attawra e mawɓe taadiiɓe wuro ceniingo. O meddi e maɓɓe dow no o hokkitirta annabi Iisaa alayhi salam nder juuɗe maɓɓe e laawol no yimɓe ummantaako ɓe, ɓe nanngamo ɓe mbara mo. Bandiraaɓe am, ko nde Yahuda Iskariyoti, o gooto nder tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam, ko gooto nder almajiri'en annabi Iisaa alayhi salam sappo e ɗiɗo ɓe yusuɓi. En nani o hawti hoore e waywayɓe annabi Iisaa alayhi salam ngam ɓe nanngamo ɓe mbara mo. Ɗum e tabbitinana en ko baawuɓe haala mbi'i e ɓii wuro ko e ɓii gari, ɗum jaalorto wuro ko gari. Ngam non en nani ceeɗan nde natti ɓernde Yahuda Iskariyoti, gooto nder tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam, yahi tawi mawɓe ardiiɓe diina. Ɓe meddi, ɓe ngaadi caawori dow no hokkitirta annabi Iisaa alayhi salam nder juuɗe maɓɓe. En nani mawɓe ardiiɓe diina ɓen, ɓe nani belɗum naa seɗɗa, haa maa ɓe ngaɗi alkawal hokkukimo ceede. Kanko bo o jaɓi. Diga ɗon en nani o fuɗɗi ɗaɓɓutuki laawol no o hokkitirta annabi Iisaa alayhi salam nder juuɗe maɓɓe. Kayto bandiraaɓe am, to yidde ceede ɓurii sembe neɗɗo, to neɗɗo ali ɓernde muɗum ceeɗan laamake ɗum, wala iri nyaamuki amaana ɗum o waɗata. Ngam en naniiɗo, ngam yidde ceede e no ceeɗan nattiri ɓernde Yahuda Iskariyoti, haa o jaɓi o hokkitira moodibbo maako ko joomuuro maako, waato annabi Iisaa alayhi salam, nder juuɗe waywayɓe maako ngam ɓe nanngamo ɓe mbara mo. Ɗum bo e tabbitinana en, to neɗɗo ali ɓernde muɗum ceeɗan laamake ɗum, nyaama e amaana wuro muɗum. Sey ngi'a neɗɗo e debbo muɗum, ko neɗɗo e ɓiɓɓe muɗum, ko e dañooɓe muɗum, sey waɗana ɓe halleende haa no ɓuri sembe. En ngi'a ɗum bo e jaamanu meɗen, to ceeɗan nattii ɓerɗe woɓɓe, a tuway debbo e nyaama amaana gorko muɗum, ko gorko e nyaama amaana debbo muɗum. Sey ngi'a neɗɗo e banɗum e hallana ɗum, debbo e lawlum e hallana ɗum, neɗɗo e ɓiɓɓe muɗum e hallana ɓe, haa woɓɓe maa e mbara woɓɓe. Ɗum bo fuu ɗum kuugal ceeɗan. Kayto hannde e jaamanu meɗen ma, enen tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam, e woodi nyaamooɓe amaana annabi Iisaa alayhi salam bo Yahuda Iskariyoti. Ngam hannde a taway ɗuɗɓe nder tokkuɓe annabi Iisaa alayhi salam ɓe ngaɗata ko annabi Iisaa alayhi salam wi ɗum waɗa, e ɓe tokkirana ceeɗan, e ɓe ngaɗa fii kalluɗum e karminii ɗum, ɗum Allah joomiraawo yiɗa. hande a towai woɓɓe tokkuɓe annabi Isa alayhi salam e kuwa kuuɗe kalluɗe e nyamindira amana e pewa e tokka rewɓe woɓɓe ma e ɓorno ɓornugal ngal wala hoore e yare yare e jodnde mere fuu ɗum ɗum kuugal sheyɗan na en jikku annabi Isa alayhi salam non bo e holla ɗum nyamuki amana ɗum hokkitirki annabi Isa alayhi salam gam na en ko annabi Isa alayhi salam ekkitini wonɗon gam non bandirawo am to a waɗa goto nder iri fi ɗum kalluɗum sey tuuba ala ɗum gaɗa jonde laaɓde jonde seninde jonde waɗuki ko Allah jomirawo yiɗi jonde teddinaynde inde Allah jomirawo amma ta tuubayi lallay a halkay bo Yahuda Iskariyoti gam non bandiraɓe am sey kakkilen to alay sheyɗan natta ɓerɗe meɗen ha nyamindiren amana kallindiren mbarmbartiren amma en jaɓu kulol Allah jomirawo natta ɓerɗe meɗen alen Allah jomirawo laamo ɓerɗe meɗen gam garten ɓe imanu jogotoɓe amana kuwoɓe boɗɗum na kalluɗum gam non emi dow enen tokkuɓe annabi Isa alayhi salam hande to en jaɓu garten bo Yahuda Iskariyoti nyamoɓe amana kokkitireɓe annabi Isa alayhi salam to juuɗe waywayɓe maako wato gayoɓe gonga Allah e sheyɗan Allah jomirawo walla en jogoɗen amana gaɗen ko Allah jomirawo yiɗi nder joɗde meɗen to tokkiranen sheyɗan en gaɗa fi karminiɗum e kalluɗum amma alen Allah jomirawo laamo ɓerɗe meɗen garten yimɓe ɓe imanu kuloɓe Allah gaɗoɓe ko Allah jomirawo yiɗi nder joɗde meɗen gam latoɗen ɓe barka Allah jomirawo wallito en amin. Luka sura capanɗe ɗiɗi e ɗiɗi aya jowe ɗiɗi yaaki sappo e tati. Yesu siryake nyamuki nyamdu humto sakkinki. Sey nyalde wari nde humto burodi ɗum wala ƴufinirɗum nde ɗum hirsata karori humto sakkinki. Gam non Yesu lili Bitrus e ha yawiɓe jahe siryane en ko ɗume gam nyamen humto sakkinki. Ɓe ƴamimo ɓe mbi'i toe giɗɗa min jaha min siriyo ɗum. O wi'iɓe raɗɗum e nattuki moɗon gariri on kawra e goɗɗo e mo rondi ƴogirde ndiyam tokkemo yaaki wuro ngo nattata mbi on jomu wuro ngon modibbo wi min ƴamuma toe suudu ndu nyamaymi nyamdu humto sakkinki e tokkuɓe am. O hollay on suudu ndu dow mawndu mo inandu siryane en ko ɗume ɗon gam nyamen nyamdu humto sakkinki. Sey ɓe njahi ɓe tawi ko ɗume no Yesu wiɓe sey ɓe ciriyi ko ɗume gam humto sakkinki. Bandiraɓe am nder ayaje ɗe janguɗen ɗo en nani no annabi Isa alayhi salam lili Bitrus e Yahaya gam ɓe njaha ɓe siryanoɓe nyamdu humto sakkinki. Humto sakkinki ngo yahudan ko en e gaɗango ko nde hitande bo nonno Allah jomirawo umriɓe gam siptorki no Allah jomirawo nder bawɗe muɗum e lawol annabi Musa wurtiniri yahudanko'en daga maccungaku e leydi Masar ko Misira gam e jemmare to fini yahudanko'en burtoto leydi Masar Allah jomirawo umriɓe ɓe kirisa karori ko damgel ko mbe'a ɓe gaɗa ƴiƴam ɗam to dammuɗe cuuɗi maɓɓe gam e jemmare nden Allah jomirawo lilowai malaikajo muɗum kalkowo halka ɓiɓɓe masaranko'en fuu afɓe hama e dabbaji amma fuu wuro ko sare nde malaikajo yi ƴiƴam to dammugal wuro ngon o halkata ɓiɗɗo afo gonɗo nder wuro ngon o ƴaɓɓititto ngo ko o sakkinaygo gam ƴiƴam gonɗam to dammugal ngal warti alama ko sheyda hisnam daga kiita Allah. E non Allah jomirawo hisniri yahudanko'en ko isra'ilanko'en daga jungo fir'auna laamiɗo leydi Masar ko Misira gam non Allah jomirawo umri annabi Musa wi'a yahudanko'en gaɗa ka waɗuki humto sakkinki ko nde hitande gam siptorki eno Allah jomirawo nder bawɗe muɗum hisniri mama en maɓɓe daga jungo fir'auna gam non do en nani de caral humto sakkin ki gon wari annabi isa alaihi salam lili lilabe mudum dido wato bitrus e aya inja be shiryano be nyamdu humto sakkin ki no yawdan ko en nyamirta nyamdu numbo woni e be ngada nyamdu wala jufinirdum gam burna nyamdu mabbe mbo burodi gam non engel don sharil bo nonno alla jomira umri yahudan ko en be ngadanta nyamdu mabbe jufinirdum amma be nyama dum non dum wala jufinirdum karori ndi be krisata ndidma be jongata ndi seni be juda kusengel be nyamira ngel e hako katko e be jogi sauru e be tadi ta dordi e be padi padi gam shiriyadu nombo e siptorana be wurtaki der yawdare ki mama en mabbe gadi daga leydi masar to en jangi der attaura deftere wurtaki sura sappo e didi en nanay habaru dum gam non ko nde hitande yawdan ko en ingaroya daga leydi fere fere be kawrita to gariri urishalima gam humta burodi dum wala yufinir dum bietengo humta sakkinki gam non en nani do de caral humto ngon wadi annabi isa alaihi salam e tokkube mo be shiriyake kambe ma gam nyamugi nyamdu humto sakkinki bo nonno alla jomirawo umri yahudan ko en ngada ka waduki konde hitande gam siptorki no hisniribe daga maccunga ko e lungo fir'auna be leydi masar ko misira dum bo fu dum annabaku doko annabi isa alaihi salam warata wada der duniyaru gam hisniki bi adama daga hakki bu nonno nan tendira ayaje de jangeten to yesu